Yeah.
Jamie Rennett.
Yeah. I just
straight out zpushup.com.
Shimmick. Silence move nari kula pedia. Feo than fear tonse na speedia.
Yes.
Yaba mpara mina nari wapa itia. Kutikisha mune nari wapa mitia. Bavi panga spani siwa nikapitia. Nitamanga kufaka kia kuchira na chitia. Segura koto nao nifuna kupitia. I'm out of those memu mzera kwa tirisi. Palisi ama up kama nimveka ko best. Please don't scam bope pukangani to speak something. Muma basi ya nichosa kosi. Kreva nisemu na njoka ni maspeteka. Kulanga na beba siwa kula pene no sekas. Unga sonte muntu kula koma kura ndiweka. Kari seni watu jina bado anavotarika. Usakale te beef na kabits kope pukanda. Nika menya one kiki wanse mukunyuka. Funza, ndani yanga lewe vena luka. Usani one simpo nina chumpa Tanganyika. Sini paira malapa kutini pange kofi. But I one shot them kuta mpete than them. Nili free, don't monga we I'm down. Niwe eda uri party. Nafika pata fika na puela na muriro sapia choka koweka. Fish fewa pingire isure chivi tingire. Mwirate moku wata wata maneta mkwata. Na kids tama kwata pate bunda wakubwata. Simunga sipise ngandarama muma siwa. Just open the tonga ni mendo ya mukazi. Type ya temo video ngono timu nembe. Deche na malapa kolao timu ndembe. Mulombo na mjende puru wa kujembo. Nkesu wambo na mgemu weo ndimu lendo. Patonti shiveresh kwa spena ndimu kango. Kale kitovu vinga higo konze tula mona. So pari wako limiti pa wangolefo tuangala. Ngata kuribine bane niri moku tanda. Lomu fia ishita tupangila nifobo kuipangila. Na wanda tutamangila mangwingu ya miponto imi salule. Wala, shiwa concentrate better na ba fefo na ba. Nayo nayo no give up, take it up na ba mu. Na ba no muselu kulu cheva tila beef. So ileta kuno ndeluka. Zika na matawari ya mukano analilula. Addicted zikumu kuwa not kubu puwa. Nipase juice not poto ya mapenlin. Self made boss non apply tiwa king.
Zpushup.com.
Ati ti ukre for Mr. Hustler. Ti unama boss Tony aina maweka. Shimik B-West, Master the Power, Lob the Rich, give this to the poor, my nigga, J.J. Achan, Rash Martin, back it way,
Jemic Sound, yeah,
Nebo Nashabop, Son,